pull-ups. Labantwana bathola ebumnandini, labantwana bayithandela inkantini, labantwana bayithandela isikhathini, awu thina sijovela egazini. Labantwana bathola ebumnandini, labantwana bayithandela inkantini, labantwana bathola ngesikhathini, awu thina sijovela egazini, awu thina sijovela egazini, sijovela egazini, awu thina sijovela egazini, sijovela egazini, awu thina sijovela egazini. Sijovele kazini ma, awu thina sijovele kazini. Sijovele kazini ma, ntombazana awumtshele. Ekahle kahle wena uhlomba nobani? Ekahle kahle wena usishaya ngobani? Ekahle kahle uzohamba nobani? Ntombazana awumtshele. Ekahle kahle wena uhlomba nobani? Ekahle kahle wena usishaya ngobani? Ngibiza wena, wena ubiza bomba. Asa, asahambe ngithi baby asa. 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 Labantwana bathola ebumnandini, labantwana bayithandela inkantini, labantwana bayithandela isikhathini, awu thina sijovela egazini. Labantwana bathola ebumnandini, labantwana bayithandela inkantini, labantwana bathola ngesikhathini, awu thina sijovela egazini, awu thina sijovela egazini, sijovela egazini, awu thina sijovela egazini, sijovela egazini, awu thina sijovela egazini. Sijovele kazini ma, awu thina sijovele kazini, sijovele kazini ma. Yep.